Yaba boy, enova, enova jaya. Naba, nabo sisi mfethu. Yela kongbuza ukuthi osidudla noma osinenda naba mfethu asingene kubo. Mina ngibafuna bonke, ngibafuna bonke. Anginandaba ukuthi osidudla noma osilenda noma i-2000 noma i-Kruger. Anginandaba ntwana ngazi ntwana. Woza nabo, woza nabo ntwana. Isisobeni, wey. It's crazy time. Asangene ntwana. Wey. Ayisho lento. Wey. Woah, woah.
Bafuna bonke, nomu yisidudla. Ayisho lento.